outside there's a bird and it is singing. And outside of my window there's a light. I feel like someone's talking to my spirit. Tell me about the reasons to move forward.
Sing it, 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 s